السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيامي كدا كونسي قبوينو اندي قمولونغو الله يمو ومداليتا قبولو واكي نمداليتا سيانا سيانا ntendere ni madalitso aiye hawafikiri anenele ake onse ndi onse amena kumvetsera ulaliki wake omwe mtu wake ndi wakuti kodi uli ndilo ya mtu aliense amena ali ndi chuma kapena amene wana miziridwe milandu amafunitsa kuti akhale ndilo ya amene anga mteteze kumlando wake kuti ukhale wachilungamo kapena kuti chigamulo chake chisakhale chowawa nchimodzi modzinso wina aliyense kakhale ali ofutika ndi osauka na yesu amafunitsitsa kuti atakhala ndi loya kuti ndithu mlandu wake uyende mwachilungamo usapondelezedwe nchifukwa chake boma naloso limafunitsitsa litakhala ndi maloya ngati amenewa othandiza anthu osauka indedi abalanzanga okhulupirira mwa mulungu allah loya ngofunika zedi kwa munthu wina aliyense munthu wachuma kuti chumacho chikhale ndi chitetezo chokwanira ngati satero chumacho chingathe kuwonongeka ndi anthu akuba akaduka ansanje anjiru ankhwizi ngakhalenso ndi achibale ena akusafuna kwabwino loya ndi munthu wofunika zedi kwa munthu aliyense chifukwa iye amadziwa malamulo onse munthu aliyense amafunitsitsa kuti ampeze loya amene amadziwa ntchito yake bwino kamba kuti maloya achuluka muyenera kusankha loya yemwe angateteze chuma chanu ndi moyo wanu mbonango okhulupirira loya amene ndikutchula apa ndi ntchito zonse zabwino ndiponso zovomerezeka ndi mulungu wathu allah zomwe zikakumpulutseni munthuyo kumazunzo a tsiku lomwalira ndi a tsiku la chiweruzo indedi loya amene ndikutchula apa ndi ntchito zonse zabwino ndiponso zovomerezeka ndi mulungu allah zomwe zikampulumutse munthuyo kumazunzo a tsiku lomwalira ndi a tsiku la chiweruzo tamvani mumafotokozera mulungu allah muchivumbulutso chake chomaliza Quran man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lilabid munthu aliyense amene angagwire ntchito zabwino ndiponso zovomerezeka ndi zache ndiponso munthu aliyense amene angagwire ntchito zoyipa ndi zauchimo zikamulowetsa mwini wakeyo kung'anji ya moto wa gehena ndithudi ambuye wanu si aphuzo kwa akapolo wake mbale wawo okhulupirira mwa mulungu allah munthawi imene amamfikira mngelo wa imfa munthu wina aliyense kudzachotsa moyo wake kudzera pakamwa pakamwa pamalankhula kuti musamuchotse moyo wake mwankhanza kudzera pa ine chifukwa ndi pamalo pomwe iye amatchula dzina la mulungu allah akamapemphera pafupi kamba kachito zake zabwino mngelo wa imfa amalephera kuchotsa moyo wake kudzera m'makutu m'manja ndi pachiwalo china chilichonse chomwe chili pathupi lake popeza kwa munthu wina aliyense imfa ndi lamulo amamwalira munthuyo kudzera mukanema ya kumparadizo yomwe amamuonetsa mngelo wa imfa pofuna kuchotsa moyo wake modekha ndi mwamtendere mbonango okhulupirira kamba ka ntchito zake zabwino zomwe iye ankachita ntchitozo zasanduka maloya ake omuteteza iyeyo ku imfa yowawa ndi yamazunzo maso ndi chuma cha mtengo wapatali ndikukhulupirira kuti m'malawi muno m'ma 1980s adabwera munthu oyimba koma adali wakhungu iye atamaliza kuyimba adawapempha amalawi kuti ngati kuli kotheka apezeke munthu amene angamgulitse maso ndipo apatsidwa 6 million malawi kwa cha cash pa nthawiyo koma zidali zomvetsa chisoni palibe ndi mmodzi yemwe adapereka masowo kotero zachionekere kuti munthu aliyense amene ali ndi maso ndi milioneya nanga ali ndi loya amene adzamteteze kumasowo chomwe chili chuma cha mtengo wapatali kumazunzo a tsiku la chiweruzo ngati ulibe loya dziwa kuti maso ako adzazunzika pa tsikulo mbale wanga ukadakhala kuti kupenya komwe ukupenyako
kukwende tseda ndi bungo leo yanga ni nazama gesi bwenzi bilu yake iliotani mwaso udaya ambila kupenya muja ikada karabiru ya ikuru ndipo senti nguwa batari indedi kupenya kumati kupenya ndi chuma cha mtengu wa batari kotero loya amenanga teteze chumachi kumafuto mazunzo ndi masauso atsikulo ndiko kusia ndi kupewa kupenya zinthu zonse zoletsedwa ndi zolaula tamfani momwe chivumbutso chomaliza Qur'an ikunenera alam naj'allahu aynain kodi ine mulungu Allah sina mpatse munthu maso openyera indedi iye amenama mpatsa munthu maso openyera amapenyetsetsa kuposa opatsidwayo chifukwa chake Mulungu subhanahu wa ta'ala akunena kuti wa fi anfusikum afala tubsirun mtupi mwanumo muli ziwalo za mtengo wa batali zomwe ali maso zomwe zikusonyeza kuti Mulungu Allah ndiye ofunika kumpembedza ndi kumugwadira kodi simukuziona bale wakokhulupirira mwa Mulungu na malenga ndithudi iye watipatsa chuma cha mtengo wa batali kotero nkofunika kwa munthu wina aliyense afune loya yema anga muyimire pomuteteza ndi kumuchinjiriza kumilandi yomwe akupalamula tsiku ndi tsiku pa tsikulo bale wakokhulupirira manja nawoso ndi chuma cha mtengo wa batali pa dziko la pansi pali makampani amene amagwiritsa ntchito zitsulo zonga manja zogwirira ndi kunyamula zitsulo zinzake koma zikagwiragwira ntchito zimaonongeka kapena kuduka ndiponso amazigula pa mtengo okwera mbale wanga okhulupirira mwa Mulungu Allah kukadakhala kuti na malenga amagulitsa manjawa bwenzi tikugula ndala mazingati chifukwa manja athuwa chibadwire sana dukepo kotero dziwa kuti manja ako ndi chuma cha mtengo wa patali nanga uli ndi loya yema adzateteze manja ako kung'anjia moto wa gehena loya amene angateteze manja ako kumoto wa gehena ndi kusiya kuba kuwagwiritsa manja ako zinthu zoletsedwa monga chamba ndi mankhwala ozunguza ubongo ndi zina zonse zomwe adaletsa Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki watu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tamfani mwa Mulungu Allah akufotokozera mchivumbulutso chake chomaliza Qur'an wa fi anfusikum afala tubsirun mtumi mwanumo muli chiwalo cha mtengo wapatali chomwe chili dzanja chifunileni loya kodi simukuliona dzanjalo mapapo nawoso ndi chuma cha mtengo wapatali munthu amathe kulepera kumuma bwino kamba kamatenda kotero madokotala amafunitsitsa kuti munthuyo adzipuma bwino amamgulitsa zitsulo za magesi zoti zimthandiza kupuma bwino amathe kugula chipangizocho pa mtengo wodula mtengo okwera bale wakokhulupirira mwa Mulungu Allah kodi kukadakhala kuti Mulungu Allah mapapo amagulitsa kwa munthu wina aliyense bwenzi tikugula ndalama zingati kotero ife Mulungu wathu Allah watipatsa chuma cha mtengo wapatali nanga tili naye loya amene adzateteze mapapo athu kung'anjia moto wa gehena pa tsiku la chiweruzo ngati tilibe tiyeri timpeze pogwiritsa ntchito mapapo athu munjira ya chauta na malenga pomwe tikupumapo ndi nthawi yofuniratu loya pomugwadira ndi kumpembeza nthawi ndi nthawi tamvani mumakufotokozera Mulungu Allah muchivumbutso chake chomaliza Qur'an wa fi anfusikum afala tubsirun mtupi mwanumo muli chiwalo cha mtengo wapatali chomwe chili mapapo chomwe chikusonyeza kuti Mulungu Allah wakupatsani chuma cha mtengo wapatali kodi simukuchiona miendo nayonso ndi chuma cha mtengo wapatali anthu masiku ano akumagula magali moto pa mtengo wokwera zedi zimatheka gali moto yomweyo kugula pa mtengo odula mtengo okwera nkumayendera zaka ziwiri kapena zitatu nkutha matayala nkugulira matayala ena pa mtengonso odula kotero kukadakhala kuti Mulungu na malenga Mulungu Allah amagulitsa miendo bwenzi tikugula ndalama zingati ndi magali moto angati omasaa kuyenda pa mseo kamba kota matayala kuma ife nimi ende yomweyo nkuma endabe ziwa mbale wanga kuti miendo yakoyo ndi chuma cha mtengo wa batali nanga ulinaye loya amena kachinjirize chuma cha kocho chomwe ndi miendo kuchionongeko cha tsiku lomaliza ngati libe loya tienti mpese lero pogwiritsa ntchito miendo yathuyo popitira kumzikiti kunchito zololedwa ku school ndi ku madrasa ndipo sayigwirisira ntchito popitira kuchiwerewere kukaba kumiseche kumipatuko ndi kunchito zonse zoletsedwa tamvani momwe Mulungu Allah akufotokozera mchivumbutso chake chomaliza Quran wafi anfusikum afala tubsirun mtumi mwa inu noka muli chiwalo cha mtengo wa patali chomwe chili miendo yomwe ikusonyeza kuti Mulungu Allah wakupatsani chuma cha mtengo wa patali kodi simukiona mbale wangu khulupirira mtu nawaso ndi chuma cha mtengo wa patali chomwe Mulungu na malenga Mulungu wacha Allah watipatsa anthu ndi mabungo osiyana siyana lero akumagula makompyuta pofuna kusungiramo zinthu zawo zommenemu zimateka kompyuta imodzi kuigula pa mtengo okwera zedi kapena kuposa pamene tikuganizirapo imacha kugwira ntchito zaka zowerengeka ndi kuonongeka kodi mbale wanga momo udayambira kusunga zinthu zosiyana siyana mtu mwakomo osaonongeka kukadakhala kuti Mulungu Allah akugulitsa mutu bwenzi kugula ndalama zingati ndi makompyuta angati omwe aonongeka koma ife mutu omwe uja kumaugwitsira bentchito mbale wanga dziwa kuti mutu omwe uli nawo ndi chuma cha mtengo wa patali nanga uli ndi loya amene adzateteze chuma chakocho omwe uli mutu kuchionongeko cha tsiku la chiweruzo loya yema akateteze mutu wako nkugwiritsa mutuwo kuntchito zabwino ndiponso zovomerezeka ndi Mulungu Allah poganiza zabwino monga kuwaganizira anthu ovutika osauka odwala ana amasiye achibale ana ako ndikumaganizanso za mapemphero a tsiku ndi tsiku ngati tilibe loya tiyeni timpeze loya alolero posaganiza kudzera mtu mathumo ntchito zoyipa monga umbava umbanda kaduka njiru chiwerewere miseche ndi ntchito zonse zoyipa zonyasa ndi zoletsedwa tamvani momwe Mulungu Allah akufotokozera mchivumbutso chake chomaliza Quran wafi anfusikum afala tubsurun mtupi mwanumo muli chiwalo cha mtengo wa patali chomwe uli mutu omwe ukusonyeza kuti Mulungu Allah wakupatsani chuma cha mtengo wa patali kodi simukuona mbalango khulupirira magazi ndi madzi omwe ali mthupi mwathumu ndi chuma cha mtengo wa patali chomwe Mulungu Allah watipasa anthu lero mzipatala zosiyana siyana akumagulitsa madzi kapena magazi pa mtengo okwera ife tikuononga madzi ndi magazi mnjira zoyipa zonyasa ndiso zavomerezeka ndi chilamulo cha Mulungu Allah mbale wanga okhulupirira mwa Mulungu Allah kukadakhala kuti madzi omwe ali mthupi mwakomo akuyendetsedwa ndi bungwe loyang'anira za madzi bwenzi bilu yake ili yotani popeza ife anthu ambiri lero atidulira madzi kamba kolephera kulipira miezi itatu kulibanji kukadakhala kuti Mulungu na malenga munthu wina aliyense akumampatsa bilu la madzi ndi magazi bwenzi tikulephera kulipira mabiluwo dziwa mbale wanga kuti magazi ndi madzi omwe ali mthupi mwakomo ndi chuma cha mtengo wa patali nanga uli ndi loya amene adzateteze chuma chakocho omwe ali madzi ndi magazi kumadzunzo ndi chionongeko cha tsiku lomaliza loya yemwe angateteze madzi ndi magazi ako kumasautso mazunzo ndi mavuto a tsikulo nkugwiritsa bwino zinthuzo munjira yabwino yoyenera ndiponso zovomerezeka ndi Mulungu Allah monga kuwapatsa magazi anthu ofowoka ndi opanda magazi odwala ndi ena otero amene akufutika mzipatala zosiyana siyana ngati tilibe loya tiyeni timpeze loyayo posaonongera magazi athuwo kamba kuti atibaya ndi peni kumwe tinakaba ati gwira mnyumba ya eni ndi ati kapa kapena kutimenye kumene tinasura jamba kapena tamama nkwala osunguza ubongo ndiye takwa kapena kupuntwa kapena tamenyedwa magazi atu kumachucha kudzera mchito zonyansa zoipa ndiponso zoletsedwa ndi Mulungu Subhanahu wa Taala. Tamfane momo Mulungu Subhanahu wa Taala akufotokozera muchivumbuso chake chomaliza Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsurun, mtupi mwainu umo muli magazi ndi madzi zomwe zili chuma cha mtengo wapatali zomwenso zikusonyeza kuti Mulungu Allah wakupatsani chuma cha mtengo watali, kodi simukuziona? Mbolongo kukhulupirira nawonso moyo ndi chuma cha mtengo wapatali. Kotero nkofunika kuti moyo wathu tiyeni akuusamala poleka ndi kusiya zonse zomwe zingaonengo moyowo. Indedi moyo sagula kapena kugulitsa koma kuusamala popembera nthawi ndi nthawi. Na Yesu mtumiki omaliza Muhammad mtende ni madalitso a Mulungu zinke kwa iye akunena kuti umupembeze ndi kumutumikira Mulungu wako uli ndi moyo imfa isanakufikire. Na Yesu Mulungu Allah akunena kuti wala tulku bi aidikum ila tahluk wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, musayike moyo wanu kuchiwonongeko gwirani nchito zonse zabwino ndi zofomerezeka pomwe muli ndi moyo. Ndithudi Mulungu Allah amawakonda ndi kuwasangalira anthu okhawo ogwira nchito zabwino ndi zofomerezeka. Mbale wangu okhulupirira, usamale moyo wako kofunika kufunafuna ndi kusankhaloya yemwe ngodziwa ndiponso ndikachenjide pa ntchito yake. Koma kuti timpeze loya ameneyo tiyeni tipite ku bungu la maloya komwe tingamfunse mtsogoleri wa maloya kuti atithandize pofuna kupeza loya weniweni loya odalilika. Bungu la maloya ndiwo mpingo chipembezo cha Mulungu Allah, chipembezo cha Chisilamu chopembeza Mulungu mmodzi yekha basi. Tsono mtsogoleri wa maloya ndi mtumiki omaliza Muhammad mtendere ni madalitso a Mulungu zipite kwa iye. Iye akutifotokozera za maloya ololedwa ndiponso odziwa ntchito yawo ngakhale milanduyo iwopseze motani ponena kuti bunya al-islami ala khamsin, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chisilamu cha mangido ni sanamira zisanu, sanamira yoyamba yomu ayiloya weniweni ndiko kukhulupirira kugwadira kuyamika ndi kumpembeza Mulungu Allah yekha basi. Ndipo kukhulupirira ndi kumvera zonse zomwe adatilangiza ndi kutuuza mtumiki omaliza Muhammad, wa iqamu swala, sanamili ya chiwiri yomwe ali barista ndi kupemphera kasanu pa tsiku masana ndi usiku kwa olemera ndi osauka, wa ita uzaka, sanamili ya chitatu yomwe ali solista kupereka chopereka chapa chaka kwa munthu yekhayo amene ali nazo zomuyeneza kutero, wa saumu Ramadhani, sanamili ya chinayi yomwe ali loya kusala mwezi wa Ramadhani kwa mtu amene ali oyenera kusala, wa hajjul baitu lil mustati'a, sana mene yaji sana yema ali barista kupita ku Mecca kukashita mapemphero a hajj kwa mtu amene ali nazo zomunyenereza. Mbali wako okhulupirira mwa Mulungu Allah nkofunika iwe ndi ine kutsatira kuchita ndi kumvera malamulo onse omwe Mulungu wathu Allah wakhazikitsa. Mbali wanga khala chete yakona nthawi yochoka pa dziko la pansi kunka kumala aweka opanda mnansi wina aliyense kupata ntchito zomwe unkachite uli ndi moyo, ntchito zoipa kapena zabwino. Ngodala, ngodala okhulupirira yemwe ali ndi loya solista ndi barista zomwe zili ntchito zabwino poti munthawi yomwalira amamwalira ali okhulupirira ngwatsoka ndiponso ngotembereredwa osakhulupirira aliyense yemwe ali beloya barista ndi solista kungokhala ndi ntchito zoyipha zokazoka poti munthawi yomwalira amamwalira ali waludzu la uzimu ndi onyozeka ngakhale anthu atayesetsa kulemekeza mtembo wake ndiponso akalowetsedwa ku ng'anjo ya moto wa Gehena Kuma akalire usana ndi usiku ukakukukuta mano. Tamfani momo Mulungu Allah. Akufoto kosera mchifungutso chake chomaliza Qur'an. Manja abil hasana falahu khairun minha wahum min faza'in yawma idhin aminun. Wa manjaa bisayi'a fakubbat wujuhum fi an-nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Yesa amina zafike patsiku ali ndi nchito zabwino zidzakhala zake ndipo adzakhala kumtendere. Ndipo se yesa amina zafike patsiku ali ndi nchito zoipa zidzakhala zake ndipo akalowetsedwa ku gehena. Ali yesa adzalandira malipiro ake molingana ndi nchito yomwe iye ankagwira ali moyo pa dziko lapansi pano. Bale wangu okhulupirira mwa Mulungu Allah, uwu ndi mwayi wanu mayi, uwu ndi mwayi wanu bambo, uwu ndi mwayi wako mnyamata, uwu ndi mwayi wako msungwana. Kuyambira lero uyena kuti ukhale ndi lawyer, barista ndi solicitor, yemwe adzakuyimira pa milandu yako yonse pa tsikulo. Popeza pa tsikuli amene adzasangalale ndiye khayo amene ali ndi lawyer wabwino. Sadzaloleza chauta na malenga patsikuli kuyankhula aliyense pokapokapo yemu ali ndi loya. Tamvani momwe Mulungu subhanahu wa ta'ala akulankhulira muchivumbutso chake chomaliza Qur'an. Al-yawma nakhatimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Patsiku la chiweruzo Mulungu Allah adzatseka kukamwa kwanu kuti musalankhule china chilichonse. Malomo ake manja ni miendo yanu ndizo zizakhala zikulankhula zizakulankhulireni ndi kuikira umboni pa chito zanu zonse zomwe chiwalo chanu china chilichonse chinkachira pa dziko lapansi. Bale wangokhulupirira, kofunika kwa iwe ndi ine kuti tikhale ndi loya. Kodi iwe mnyamata, iwe mtsikana, inu bambo, inu mai, kodi muli ndi loya? Olemekezeka Mulungu wathu Allah, perekani mtendere ndi madalitso kwa anthu onse amene adali kumvetsera ulaliki wanu. Olemekezeka Mulungu wathu Allah, tichite ni ife kuti tikhale mu anthu ogwira ntchito zabwino zomwe zingakusangalatseni inu. Olemekezeka Mulungu wathu Allah, akhululukireni makolo athu, akhululukireni anthu onse omwe adachoka pa dziko lapansi pano atatenga identity yabwino yolemba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Olemekezeka Mulungu wathu Allah, mwakhululukire kuwachita chisoni ndi chifundo anthu onse omwe adali kumvetsera ulaliki wanu. Amin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.